Yo, Goddess, it's Rosary. Unajitia weni jembe basi sisi ni mapanga. Wanaume kaptula mwanze kufunga na kanga. Unasema uwezi na unaliwa na wadada. Tunakufanya ndafu kula kujigaragaza.
Spit mistari siandika. Nauliza gani tindikali na mwagika. Stick baba zenu natandika. Fikia ni mashimo ni mazish na wazika.
It used to be for men but not no run he game. Women,
Goddess,
when president. Yani madem, madadem, hili mtu tatu pika mande.
Ukipanda ngazi tunapanda mashetani. Kwenye fani ya tutakagi utani. Mwambie kiti mindo marohani. Ukisikia itamkalimani.
Tunawakalisha, kalisha. Tunawakalisha, kalisha. Tunawakalisha, kalisha. Wameka. Tunawakalisha, kalisha. Tunawakalisha, kalisha. Tunawakalisha, kalisha. Wameka. Ka, ka.
Maneno ni mengi kasuku na huku. Kazi ni kazi na nanu suka kuku. Akili kichwane umnaku tunani mwana walubao jipangeni kabuku. Walete wa baba walete. Labda wacheze kibaba na kete. Walete walete waone tunafanyaga. Ayo makende na spana tunafinyaga.
Na hii rap tunashika weka. Na mkata mpati mnajikuta kati. Metokia kwa kati mnasira stereo. Sasa you cause you naughty. Kwenye beat missy rapper making love. And that's the shit you come to not make it come.
And we don't ever fit in, we be taking charge. We be cracking them balls, how we drop the bars.
Ukipanda ngazi tunapanda mashetani. Kwenye fani ya tutakagi utani. Mwambie kiti mindo marohani. Ukisikia itamkalimani.
Tunawakalisha, kalisha. Tunawakalisha, kalisha. Tunawakalisha, kalisha. Wameka. Tunawakalisha, kalisha, tunawakalisha, kalisha, tunawakalisha, kalisha, wameka, ka, ka.
In this rap game, the king has got a pussy. Heard you talking shit when your mama got a coochie. We stepping on your doors tonight. And if you wanna live, better get the crypt tonight. I'm insane. Come to my lane if you wanna feel pain. I be on a level you can never maintain. Thinking you a player, I'm the coach of the game. I love pain, that's how I fucking game.
Panda ngazi tunapanda mashetani. Kwenye fani ya tutakagi utani. Mwambie kiti mindo marohani. Ukisikia itamkalimani.
Tunawakalisha, kalisha, tunawakalisha, kalisha, tunawakalisha, kalisha, wameka. Tunawakalisha, kalisha, tunawakalisha, kalisha, tunawakalisha, kalisha, wameka, ka.